buburin kang tira.
Iyi ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizgaho nange Finiste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi turashima twishimira umuhigo nyuma y'imyaka ibiri n'igice y'ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye duhuje imiryango ku nshuro igira 60. Suzanne Mukandekezi wasigaye mu Rwanda afite imyaka 6 igihe Simeon Gakwaya yahungaga mu mwaka w'1959 akajya mu Burundi tumuhuje na murumuna we Esther Mutsobekazi, igikorwa kihuse cyane kuko twamu boneye umuryango hashize gusa amasaha 72 aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Igice cya mbere cy'iki kiganiro turakimuharira, mu gice cya kabiri turakira abandi bashaka kumenya irengero ry'ababu, abari mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi, abari ipanzi na Nyangezi zo muri Congo, ababuraniye iwari kare dushakiri na Kibali muri Uganda. Ikaze mu kiganiro iwanyu ntara.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege ye
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe
rero.
Mu cyumweru gishize Esther Mutsobekazi yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi, akaba mwene Simeon Gakwaya wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda. Ariko igihe umuryango we wahageraga nyuma ya 1994 wasanze bamwe baratakiriho abandi baratatanye, yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Simeon Gakwaya bari batuye i Nyanza ya Nyabisindu. Dore uko yabivugaga:
twavuye i Burundi, data tumubaza uko we byari bimeze akiri mu Rwanda, ariko yakundaga kutubwira ko yari afite abandi bana yari yarabyaye akagira n'abavandimwe. Yatubwiye ko yahunze muri 1959 ava aho yari atuye ajya i Burundi, atubwira ko yarafite umudamu afite n'abana, ariko aba bana nyine ntabwo twigeze tubamenya, n'uwo mudamu ntabwo twigeze tumumenya. Twari bana bato cyane, ntabwo twabikurikiranye cyane, ariko we yajyaga kwicaza nyine akatuganira ko dufite abandi bavandimwe bahoze i Butare.
Yigeze ababwira amazina yabo?
Yatubwiye umwe gusa ngo yitwaga Suzanne.
Suzanne akaba yari umwana we cyangwa se niwe mugore yari yarasize mu Rwanda?
Suzanne yari umwana we.
Umukobwa. Yego. Ntarindi zina
tuzi.
None se nta zina ry'uwo mugore we yababwiye, ntaryo mu zina ryo?
Naryo ntaryo tuzi pe, kuko twebwerega n'ibyo byose yabitubwiraga ari nkaho tumubajije. Tumubajije na mama yajyaga akunda kumuhaza tete ko abana bakeneye kuzamenya umuryango bimeze bite wababwira. Musaza ukabona nta akavuga ati reka nzababwira nibakura, twari batoya. Ati reka nzababwira nibakura, nzababwira nibakura. Nuko nabonaga asa nkaho adashaka kubyinjiramo cyane.
None se niba yari yabavunguriyeho akababwira yuko uwo muryango we yabusize Butare, Butare yari nini, yababwiye agace nyirizina yabasizemo, yababwiye ko ari Butare hehe?
Yatubwiye Inyanza.
Inyanza ya Nyabisindu?
Inyanza niho yatubwiye.
Nyanza nayo ntabwo ari nto, ariko ubwo turagenda tuhegera.
Ahantu hahoze mbere sintazi ahantu ngo hahoze ari mu Rukari. Aho hantu rwose ngo niho umuryango we wari uri, ahantu hahoze niho byari byegeranye n'aho mu Rukari, ariko ni hafi aho ngaho.
Yego urumva ko tugenda noneho tuhagera rwose abantu bari batuye hafa aho ngaho barahari ku buryo birumvikana ko izina dufite ni rimwe gusa ariko nta muntu uzabura ntabwo hazabura umuntu wamenya Gakwaya Simeone wahavuye muri 59 akajya mu Burundi ariko akasiga umuryango ubwo rero reka dushakishirizaho uragarutse muri 94 wigeze ugera Nyanza ugiye gushakisha umuryango
oya sinigeze ngirayo na rimwe kubera ko nashakishije umuntu nshobora kuba nabaza wenda ngenderaho ndamubura nirazi ukuntu najya aho hantu simpazi sindahagera na rimwe nkagenda gusa nigabye biranyobera nubwo numvise ikiganiro ndavuga nti wenda ashobora gutangaho amakuru makeya mfite hanyuma bakamfasha icyo papa twetwamaza yatubwiraga amazina we amazina yatubwiye izina ry'uwo mukobwa we akatubwira ko yari asa n'abavandimwe harimo ngo bari abapasiteri yari bari n'abadivantiste ariko ntabwo amazina rwose nyibuka ko ari bato akatubwira n'amazina y'ababyeyi be
yego amazina y'ababyeyi be urayibuka
iyo ndayibuka nibuka ho rimwe rimwe
yego bitwaga bande
papa we yitwaga Ngabo y'icondo
yego
naho mama akitwa Nyiraburo
yego yababwiraga umubare w'abana yasize mu Rwanda bari abahungu bangahe bari abakobwa bangahe
papa ntabwo yigeze atubwira umubare w'abana yari afite mu Rwanda gusa yatubwiye ko bari abakobwa gusa
bari abakobwa gusa
babanza bari abahungu ariko yatubwiraga ko bari abakobwa
yigeze ababwira ko areba umwe muri mwebwe yabyariye Burundi yigeze babwira ati iyo nkurebye mbona usa n'umwe mu bana banjye hari ishusho ry'abo bana mufite
papa ntabwo ibyo bintu yajyaga byinjiramo pe nubwo yageragezaga kubitubwiraho ari uko twebwe twamubajije kuko urumva twaricaye akubwira ko afite umuryango noneho tukajya duhora tumusotora tumubaza ese papa wazatujyanye wazatwereka kugira ngo reka nzabajyana nzabereka n'imikura n'imikura birangira rero yitabye Imana
niba hari umwe muri bo ukumva ni iki ushaka kubabwira
ikintu nshaka kubabwira ngize amahirwe rwose ndakubona n'ubuhoga nakumva umutima wanjye uruhutse cyane cyane
komera komera
numva mbakunze ntanabazi ntabwo ari byo kubeshya mbakunda cyane ntanabazi ntizapatirwe ntabwo umuntu n'umwe ukomoka kuri data nakumva nezerewe cyane mu mutima wanjye yonyine kumubona gusa sinzi ukuntu nabyifatamo rwose
Esther Mutsobekazi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro ndagukomeje ukomeze utegereze wizeye nzaguhamagara ningira icyo menya nkubwire inkuru nziza ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
n'Imana ibafashe kabonetse
mu gihe ikiganiro cyatambukaga Suzanne Mukandekezi umukobwa wa Simeone Gakwaya yaracyumvise ubwe ni nawe wadutumyeho naramuhamagaye kugira ngo mbanze numve koko kuwo twashakaga tumubonye
nitwa Mukandekezi
Mukandekezi Suzanne
yego
none se umuvandimwe wawe Esther Mutsobekazi uramwibuka
Mutsobekazi muzi mwizina ariko ntabwo muzi
wigeze kumwandikira kera
yego
ariko ntabwo yibukaga irindi zina yibukaga Suzana gusa
nitwa Mukandekezi Suzana umwana wa Gakwaya Simeone
yego yambwiye yuko mwari mufite n'abandi bana b'abakobwa mwavukanaga baracyariho
bose barapfuye dusigaye turi babitwenye
oh komera
yee
ubwo rero Mutsobekazi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru
yego
ambwira ati ndifuza ko wamfasha kumenya abavandimwe banjye nageze mu Rwanda ya 94 ndashakisha mbura numwe ntekereza ko bose bagomba kuba barapfuye ariko nanze gukura ya maso buryo mpora numva mfite ikizere ko hari umwe mu muryango wanjye ukiriho ati none mfasha dufatanye urumva rero niho twahereye kugira ngo turebe yuko twamonera umuvandimwe none Imana irabikoze ndakubonye
gose ndumuvandimwe wete
yego
ndumuvandimwe we ndi mbyaro ya gatanu kuri data na mama uwo data yasize hano mu Rwanda agenda
agi Burundi muri 59
yego yagiye muri 59
ubwo si cyo gihe wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 7
oh wari ukiri muto Imana igukomeze yego
nari nkiri muto nari mfite imyaka 7 ariko nyuma yaho yigeze kuza hanyuma turajyana njye kureba waba mara y'umwaka n'amezi 10
yego
ariko icyo gihe nta mugore yari afite nari nze mva yo nta mugore afite abo bavandimwe rero bavutse nyuma naravuyeyo bavutse nyuma naravuyeyo sinzi igihe ntabwo tuzi igihe yashakiye uwo mugore nyina w'abo bana ariko nari naravuye ntitubazi ndetse muri make
ntabwo umubazi niyo mpamvu nawe yari kumwe na mukuru we umwe avuga ati turashaka kumenya abavandimwe bacu kubera ko papa wawe nyakwigendera Simon Gakwaya yakundaga kubabwira ko bafite abavandimwe mu Rwanda ntabwo yahoraga bibabwira ko bahari ko hari umugore we kwari n'abandi bana bane ati bo bana banjye mubamenye niyo mpamvu abana bakuze bazi ko bafite abavandimwe mu Rwanda
turahari rwose turahari ndahari na musaza wanjye umwe abandi barapfuye ariko rero hari n'abuzukuru ba papa
yego yashakaga umuryango muri make yashakaga umuryango rwose
umuryango urahari rwose pe
ikiza nanone nuko mutagiye gutura kure mwakomeje gutura aho hafi y'urukari nicyo yibukaga ngo papa wanyu yababwiraga yuko bari batuye mu rukari
ntabwo ari mu rukari neza ntabwo ari mu rukari hafi y'urukari ariko rero kujya mu rukari kuva aho dutuye ujya mu rukari n'isaha imwe
ibyo byose ni byiza biranshimishije kubona nkubonye vuba reka ndebe yuko nahamagara Mutsobekazi akitaba kugira ngo mpite muha iyi nkuru kano kanya nawe uyumva
binange wabyiyumviye icyo kiganiro cyawe nkunda kucyumva ndagikunda cyane
ukunda kumva agasaro kaburaga
nkunda kumva agasaro kaburaga saa 10 z'ijoro bucya haba kuwa mbere
yego
iteka ndacyumva nige wabyiyumviye
urabyiyumvira rwose wumva turimo turakuvuga twavugaga Suzanne
narabyiyumviye rwose narabyiyumviye rwose umuvandimwe wanjye arira amarira menshi avuga ko ashaka kumenya abavandimwe narabyiyumviye
ni ibintu byiza ukomeze rero wumve
abaturanyi n'abavandimwe bandi turi kumwe mbabwira ni igitangaza cyabaye ntitwabonye umuvandimwe rwose mva narabyiyumviye n'amatwi yanjye
mbese ijwi rya Amerika ni radiyo mwumva cyane
ndayumva jyewe nkunda kuyumva ko radiyo kanjye kaba kari ku musego ndi umukecuru ufite imyaka 70
komera Imana igukomeze ntabwo urakecuru uracyari ijigija ryiza
ariko rwose numvise ari nk'umunsi mukuru mbonye numvise ari igitangaza Imana inkoreye muri make
ni igitangaza wagira ngo Imana yari yashatse kubikora vuba ndibuka nsezera kuri Mutsobekazi naramubwiye nti ndizera ko nzaguhamagara vuba nkubwira ko nakuboneye umuryango biranshimishije rero kuba ngiye kumuhamagara muri kano kanya nkamubwira ko nakubonye hanyuma nkabahuza mukaganira
ndahari rwose ndahari wese Suzanne Mukandekezi ndishimye narishimye
ngaho rero madamu Mukandekezi Suzanne ndagushimiye cyane kuba uje no muri kino kiganiro tukatuganiriye mu gihe ugitegereje guhura na murumuna wawe kandi nongere ngushimire kuba wumva ijwi rya Amerika kino kiganiro agasaru kaburaga
nkunda kucyumva rwose nva nawe urakoze cyane Imana izaguha umugisha izakongera imigisha ikongerera uburambe rwose ikongerera n'ubumenyi umva Imana ikujye guha umugisha
urakoze cyane
kuko nkunda kucyumva nkumva rwose ruwakunyereka nkakubona imbona nkubone nagushima cyane ndakwishimiye ndagukunda
urakoze cyane uzambona nzagusuhuza vuba ninza mu Rwanda ntabwo rwose nzagenda ntakushuhuje abantu bose batugaragariza urukundo tugomba nabo kubagaragariza nawe rero nzagusura turamukanye
yee murakoze cyane Imana ibahe umugisha
namwe
Agasaro Kaburaga
maze kuvugana na Suzanne Mukandekezi nahise mpamagara Esther Mutsobekazi nsohoza isezerano
uribuka turi mu kiganiro ejo bundi narakubwiye ngo nzongera kuguhamagara nkubwira inkuru nziza nkubwira ko nakuboneye umuryango wawe nicyo cyari kinzanye rero muri kano kanya
yego uyirabeshye
ntabwo mbeshye Suzanne namubonye.
Eh? Oya urabesha.
Suzanne ariho namubonye.
Oya.
Yego.
Namushora byose.
Ya.
Yego dasho.
Komera ishime. Ya.
Oya urabesha.
Ntabwo nkubeshya ayo marira yawe nawe yambwiye yuko yakumvise urira akakumenya. Yambwiye ati naramwumvise nguwo murumuna wanjye.
Tuye se disi uri kumana yanjye. Ari
Nyanza hahandi papa wawe yakubwiraga ko atuye ntabwo ari kure yaho ari hafi yo mu Rukari.
Yego. Sibaba we pe use kumana yanjye.
Iyakire.
Tata bagwin ese. Hanyuma se nkamubonana
n'ubu ngubu nuko nakubuze nagira ngo muganire nagira ngo mbahuze mu hanyuma muvugane hanyuma ubundi mu gihe uzajya kumusura arahari afite umuryango wawe benshi hari bamwe batakiriho ariko hasigaye babiri musaza wawe umwe nawe na Suzanne ariho kandi
bara hari na musaza wanjye se
hari na musaza wawe nimba nabyumvise neza nibo basigaye gusa
Sivana tata breki bintu numva nishimiye usedisi ndamubona gute
uramubona vuba nuko ubu ngubu baryamye nge kuhamagara ndebe numva nibahari
bashobora kuba baryamye
yari bari bagutegereje ariko birumvikana ko nge nkunda kubikora mu kiganiro cyanjye gasaro kaburaga iyo mbere yo kumpuza abantu n'abandi nyine uwo twashakiraga umuntu mbanza kumubaza birumvikana ufite ibyishimo byinshi ufite amarira y'ibyishimo tuza gatoya umbwire inkuru urayumvise Suzanne bavugaga mukuru wawe ariho yambwiye ati ndiko nabimubajije arabyibuka kuyabandikiye
yego
ya arabyibuka
ariko mana
yaje no kubasura ariko yaje kubasura mu wowe wa ntago wari uriho ya papa wawe yaratararongora ariko yaje akiri umwana
w'umukobwa yego ibyo ni papa yarabimbwiye ko yigeze ngo kuza we kumureba uwo mukobwa we yaramukundaga cyane bikomeye ku buryo we ngo yaje no yigeze kujya kumusura
iya yaje kumusura ibujumbura
Ibara we
ntumva nese wenda sangiza ibyo byishimo abakumva ku ijwi rya Amerika muri kano kanya nabo n'abandi bana benshi bamaze imyaka mirongo wowe sinzi n'imyaka mumaze papa wavuye mu Rwanda imyaka igera kuri 64 none dore igihe kirageze abantu yasize ashibutse mu Rwanda baracyariho ni ikintu kiza cyane none ibyo byishimo bisangize abumva ikiganiro gasoro kaburage uza mu kiganiro uwumvaga wizeye rwose ko bizashoboka tukagufasha cyangwa rwagutereka nge gupimiranya ndebe ntawo nta uburiraho atahinze
njewe naragerageza gape ndavuga nti rero nta kundi nabigenza nagerageje ko nshobora kujyayo mbura uko mbigenza mbura uko nagenda ariko aho mbyumviye ndavuga nti reka mfe kugerageza njewe napfuye nko kugerageza ndavuga nti reka mfe kugerageza n'ubundi sinzirenganye mbure ariko nagerageje numvaga ko rwose ari nko gupfa kugerageza nkavuga nti ntazava nkirenganya nkavuga nti basi iyo mfa kugerageza na hariya nti reka mpagerageze bizange nagerageje sinzirenganye rwose none Mana ishobora byose birakunze ariko Mana
Mm. Mukuru wawe yambwiye yuko yumva ijwi rya Amerika buri cyumweru yambwiye ati nanjye wabyiyumviye mbese wowe wumva ijwi rya Amerika cyangwa se ubu ngubu hari ikigiye guhinduka mu buzima bwawe gasaro kaburaga uzajya wumva kugira ngo ufashe n'abandi kugira ngo ababuranye n'ababo nabo bashobore kubabona
njyewe ijwi rya Amerika najyaga mbyumva mbere nkibana na mama nyuma yaho ntabwo nagiye kubyumva ariko nasubiriye kubyumva ejo bundi bambwiye yuko barangisha abantu ndavuga nti yego barabarangisha bati cyane noneho nditega amatwi ndabyumva mbyumva nk'amezi abiri mvuga ariko aba bantu koko bararangisha bakababona se koko nibyo nkajya ndukurikirana yewe n'ibya mu gitondo nkabyumva n'irya nimugoroba nkabyumva nuko ndavuga nti hano hantu nanjye nzagerageza pe
urabona rero aho wahinze niho usaruriye Mutsabekazi rero nishimiye kugusezeraho hano mu kiganiro agasaro kaburaga waje witora tuzivuga utereka ngende ndebe ko nagira Imana nkabona umuryango wanjye nagira nkubwire ko uri muri bake cyane baza mu kiganiro agasaro kaburaga tukabonera umuryango nyuma y'amasaha 72 gusa kuva batambutse mu kiganiro nawe rero wiyongereye ku bantu batarenga 10 tumaze gufasha kubona imiryango yabo nyuma y'amasaha 72 waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro nkwifurije guhirwa n'umuryango wawe nkwifurije ibyishimo uhorana Mutsobekazi
yego murakoze cyane ndanezerewe ndishimye cyane Imana iwahe umugisha mwinshi cyane utagabanije igi bakomereze ibyo bintu byanyu mukora rwose ni byiza Imana igibahe umugisha mwinshi cyane kandi n'ababuze imiryango ndabizeza ko bazawubona pe nta kizere nari mfite ariko ndumva nishimye cyane mutima wanjye nago batumva bazagerageze nabo bazababona nisengere icyizere gikomeye cyane ko n'abandi bose bazababona rwose ndanezerewe cyane cyane
Agasaro kaburaga
nyuma y'umwaka w'1994 Gakwaya Simeon yagarutse mu Rwanda ntiyasubiye mu Rukari rwa Nyabisindu aho yavuye mu mwaka w'1959 yitabye Imana atazi ko asize umwana musozi iyo Esther Mutsobekazi aterereyo ntashake kumenya niba hari uwo mu muryango wase wasigaye abana bagakwaya bari gukomeza kubana mu Rwanda bataziranye igihe cyo kubahuza ijwi rya Amerika yari hari Eric bagira ubusa aratubwira uko byagenze
urwo rusaku rw'umukecuru mwumva si urw'umuntu uri mu kaga tabaza ahubwo ubumbatiye ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira ku bavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze u Rwanda
niko waburiye hariya no, Niko, what is your money? No, Chichi, Chichi, get to the hut. Young God, young God, I'm going to the hut, Chichi.
Turi mu mudugudu wa Nyagatovu akagari ka Kavumu umurenge wa Busasamana Inyanza hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda mu bavandimwe bahuye ku isonga hari Madame Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzanne Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko bavukana kuri se na banyina batandukanye abavandimwe ntibarashira impumu
niba badata batwese utuburi hafi aho koko aha hafi Hunger, so when you got the marriage, we're in the curida. Sinuku, yes, we're in the curida, we're in the curia, curia, beauty, the cocoa, tura, ha, ha, hunger, you hunger, wow. Hm? Someone waiting, yes, in your hurry, awaiting an hour, a hurry,
Dari,
madam,
she will wait. Murder,
make
it down. No, when it's the no,
I
want to push the
Mu mwaka w'igihumbi 1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro babyaranye abana babiri Bucura ni Madame Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe Mutsobekazi niyacitse intege ariko bikomeza kumugura yumvijwe rya Amerika mu kiganiro gasaru ka Buraga iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita kwivuko bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko
Ntago mfite ikintu cyo kuvuga kirenze gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe ndishimye birenze nta kindi kintu mfite cyo kuvuga Ni ibintu bikomeye cyane birandenze birenze ubwenge bwanje ntago ndashira ubwenge kugiye ngo mbibone neza ko ari byo koko
Akeka kuri kurota
Ntago ndimo kubibona n'ukuri kuko ntago ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve indimwe kwa papa gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho nta wundi muntu ubaho numwe numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze imyaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu turacyari na Mutsobekazi
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha ntacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi nkagerageza kuza ariko simbo nunzana bikanci intege aho numviye rero ikiganiro cyo ku Ijwi rya Amerika gasaro kaburaga nange ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mfe kureba ibyo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze ni ibitangaza by'Imana sinzi ko nabivuga
Umukecuru Suzanne Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko yasigaye mu Rwanda uyu yadutekerereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu gasaro ka Buraga.
Narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika. Agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika. Narabyiyumviye mbyumva sanuri mutuntu twudutotsi ariko radio nari nayifunguye noneho numvise amazina ya sogokuru ndegukanicara ku burishi. Uriya mwana avuga amazina ya sogokuru Ngabo y'icondo na Nyiraburu numva ni sogokuru na nyogokuru. Noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana numva ni gyewe. Mwabagabo mwe bwatinze gucya ngo mbivuge nta muntu ntaribwiye. Nibwo nabyukaga kare mbwiriye umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye. Abakobwa ba papa bashaki badushakishije bashakishije umuryango. Ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane. Yahise ahamagara Kigali ngo ashaka inomero zawe ngo uzuye twirike bagire ubusa. Noneho uwo yazatse ni waje kumaniza Venusite. Arambwira ati zose mba ndazifite reka ahubwo nguhiza Venusite. Noneho rero Venusite uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu bwarekeye Venusite aramamagara. Aranyibwira ndambwira ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukora ngo nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye naramwumviza ati wera twiyumviraga kuko anamubwira ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva naramwumvaga kuko naranezerewe ntawabasha kubona umunezero nezerewe naranezerewe naranezerewe narabivuze uwari wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka. Nababwiye ko nabonye abavandimwe.
Hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
ubuse ntimubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye ubuse nabasha kubivuga. Ndabyishimiye ndamukunze mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi tuzamubona. Yatubyariye abakobwa beza nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye Musobekazi ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko Mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo. Niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino nyina kimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi rya Amerika. Kubera igihe cyari gishize niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe. Afitiye ubutumwa bakurikiriye radio.
Icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza. Icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza. Icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi yimpamo. Ijwi rya Amerika narishishikariza ndetse n'utararyumva ko yagiye radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane. Kuba byonyine duhuje n'umuryango tugaba twongeye kubona umuryango. Ba mama wacu barapfuye. Ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu umuntu uvi ndimwe na mama. Ntibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaye abantu ndi umushoferi. Ni natwaye abantu aho twiriye tuzenguruka nabasabye uruhushya ndabwira nti mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku gasaro ka Buraga. Nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba. Barankundiye tuzenguruka za Gikondo Iremera tuzenguruka Kicukiro. Igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwanda X ndabwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri Igikondo. Nakatishije imodoka baranyemerera ndabwira nti ntago nagenda ntamubonye. Naragiye musanga kukaza aho yakoreraga agisohoka muri ibyo nese mwibwira kubera ko nabonye asa na mama. Turasuhuzaga turishima yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize.
Ubutumwa bwa Nsabibana nti buri kure y'ubwanyi na wabo.
Bikomeye cyane ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha ntabwo ari ukubeshya ni ibintu bikomeye. Ubu tuvugana mpagaze aho Inyanza papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu nabonanye n'abakuru banjye nabonanye n'umuryango wanjye abahari bo nababonye n'ukuri ndishimye cyane bikomeye kandi nibo bahumuje nabo.
Nyuma yo guhura n'abavandimwe umukecuru Suzana kuri ubu ufatwa nk'umukuru w'umuryango aratangaza ikigomba gukurikira.
Mu rwego rw'umuryango ntacyo zatubaranye ngiye guteranya umuryango. Tugira icyo tuvuga ku bakobwa bacu. Ngiye mukuru ndi mbyaro ya data ya gatanu abo nkurikira barapfuye n'abankurikira barapfuye hariho umwe ariko ubu ngiye guteranya umuryango tuganire ku bakobwa bacu. Basimiye ni Gakwaye. ndamwishimiye turamwishimiye umuryango uramwishimiye
abadukurikira ku ijwi rya Amerika nababwira ko urwo ari rwo rugendo rw'aba bavandimwe bari bamaze imyaka isaga 60 bataziranye nabandi mutarabonana abagihumeka nta mpamvu yo kwiheba dufatanyije byose biracyashoboka
Mwishu kumbara duwe jikui di Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwe harikuwa Muri Sanga Mpayikaze Claudia Kwizera ushaka kumenya makuru ya basaza be bahoze mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi Claudia Kwizera atuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza akagari ka Mpenge umudugudu wa Mpenge
keneye kumenya ahantu abantu banje basigaye bari kuko narababuze
abo bantu bawe ni bande bitwa bande
nabavandimwe banje umwe yitwa Sehoro Jean Bosco undi yitwa Evariste azaba intwari
none se mwaburaniye he byagenze gute
nokuvuga ngo babanaga na papa mu Burundi mu nkambi y'u Burundi twe tuba mu Rwanda aho papa apfiriye rero 2015 nyuma y'icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru yabo
none se abo bavandimwe bawe uribuka imyaka bari bafite muri 2015
na cyekeranye kubera ntabanaga nabo rero mu rugo hari amakuru yabo menshi yenda ntazi
yego
ntabwo twabanaga
gerageze
Evariste we yari afite nka 2015
yego
ubu ntiyashize imyaka 8 yari afite nka 10 ni nka 20
deka ngufashe babaga muyihe nkambi y'u Burundi
babaga mu nkambi yitwaga Butare mu ntara ya Rutana
amakuru ufite nuko bakiri muri iyo nkambi cyangwa se nuko bahavuye
nkuvuga ngo nta makuru mfite gemeruka aho ngaho 2015 nyuma yuko tuvuye nibwo papa yitabye imana kuva 2016 kontakti zabo zose twahise tuzibura
none se niki cyatumye mutandukana kuki bo basigaye mu nkambi imwe mu gatara
bagiye mu nkambi nyuma bagiye 2009 bagiye basanga papa niho yaraje papa yagiye 2006
none se kugira ngo bajye kuba mu nkambi ya Rutana hanyuma bura amakuru yabo nukubera ko utashatse gukomeza kuyamenya wabuze uburyo bwo
wagira ntabwo ari giye gusa ntabwo ari giye gusa n'umubyeyi wabo nta makuru yabo afite n'abandi bavandimwe bavukana nyine nta makuru yabo bafite
hari impamvu igaragara yatuma mwebwe muba mu Rwanda bo bakaba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu
papa yagiye mara wagiye kwivuza avuye yahitira i Burundi uburyo yageze mu nkambi nanjye simbuza urumva nari nkiri na muto ntabwo nabajije ibibazo byinshi
kuba umaze imyaka hafi 8 nta makuru y'abasaza bawe ufite birumvikana n'ikintu kikuri ku mutima urabyuka ukavuga uti basaza banjye bari hehe mbese mu Rutana mute bakurusha imyaka ingahe
Jean Bosco we yarandusha nk'imyaka igera mu icumi nko muri hagati y'itandatu n'icumi gutyo ntabwo nzi imyaka yabo exactly kereka mpamagaye mama wabo akabimbwira akambwira ikigero cy'imyaka bari barimo
kubera iki ari we wahisemo kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga kubera iki atari mama wawe waje ni wowe ubakumbuye ubashaka cyangwa se hari izindi mpamvu
mama wawe nta telefone agira mama wanjye we nta urumva nyine ntago yabijyamo cyane ubwo gihe nk'abavandimwe kandi nk'abari gihe uri sivirize ntavuga ni nabyinjiramo cyane niyo mpamvu nabigiyemo
yego
bari banansabye niyo nabona byo nyine ko twabashaka. Rero mu minsi ishize nabonye umuntu apostinga imiryango mwahuje, ndamubwira nti se aba bantu nanjye bashobora kumbonera abanjye, ubwo yampaye kontakti zanjye.
Nibyo.
Ariko bwa mbere nari nabanje no kujya muri Croix Rouge, ahubwo nuko Leta ntazo bampaye nagiye mu kwa gatatu.
Nibyo.
Nta resita ziraboneka
muri Croix Rouge. Ntabwo bizoroha kubera ko abavandimwe bawe ari Jean Bosco ari na Evariste ushakisha barengeje imyaka y'abana bashakishirizwa muri Croix Rouge. Wabuze ati naje hano ku ijwi rya Amerika bambwiye yuko ntashakishiriza. Ariko se ubundi wari usanzwe wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ijwi rya Amerika ni radio wumva, cyangwa se waje gusa ari ukuvuga uti ni nko kujya mu isoko nkajya gupimiranya nkareba ko nabona ko nagurisha cyangwa sinarangura icyo nifuza, ariko ntabwo uri umuntu ukunda kumva ijwi rya Amerika?
Ni ukuvuga ngo usibye amakuru narebaga kuri social media, n'ubundi kusanzwe ngiye ntabwo numva radiyo, nta radiyo n'imwe njya numva pe. Sibyo nko kureba posti zanyu ngo narabakurikiraga kuri akawunti yanjye ya Facebook.
Yego.
Amakuru
niba aba basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva, niba bakiri aho ngaho mu nkambi ya Butare Rutana ni mu Burundi, cyangwa se bari n'ahandi mu kindi gihugu cya Afurika, baba muri Zambia cyangwa ahandi hantu tutazi no muri Malawi, aho bari hose barakumva. Ndasaba cyane ngo bakunze, niba bakumva ni iki ushaka kubabwira? Ni wa munota usigaye mbaha mweshe abaje mu kiganiro kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo, ni iki ushaka kubabwira?
Ndi ku mutima nonaha ni urukumbuzi rwinshi cyane. Ni abavandimwe bagiye tutamenyanye imyaka myinshi cyane, ko aribwo nari nkimenya n'ubwenge nkurikije n'urukundo twakundanaga, noneho nkahita mbabura byihuse gutyo. Ndabakumbuye cyane cyane ku buryo ntabisobanura. Rero nshaka kubabona nkongera nkabona uwo nita musaza wanjye. Nta kindi nifuza ni ukubabona.
Ni icyifuzo cyiza gikomeye kandi cy'urukundo ruhebuje. Ngaho rero Claudia, wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndahamya yuko basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva, kandi ko bazaduhamagara vuba kugira ngo batubwire amakuru yabo, hanyuma tunezezwe no kubahuza. Ngaho rero amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Shaka Agasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka Agasaro kawe muzakabona,
wicike integeye
shaka Agasaro kawe muzakabona, shaka Agasaro kawe muzakabona.
Muhinde Janvier utuye mu ntara y'Amajyepfo, umurenge wa Ntazo, akarere ka Nyanza, akagari ka Cyotamakara, umudugudu wa Ruyenzi, yaje mu kiganiro ashaka base wabo babiri amaze imyaka 26 ataze amakuru yabo, bahungiye muri Congo mu mwaka w'1994.
Ba data wacu babiri bagiye mu ntambara, nyine bahunze mu ntambara y'94. Ubu rero tuza gusa nkaho nyine tuburana. Bagiye mu cyahoze cyitwa Zaire, ubwo mushiki wabo ari witwa Mukakimenye Specioza we aza gutahuka. Atahutse rero mubajije, kuko twebwe twari twarahungiye Tanzania nyine, njye na papa. Ubwo mubaje nese kuko papa yajyaga avugana na basaza bawe boko mutazanye bite, barambwira ati rero ariko nge ntambara yarabaye nyine, biba ngombwa ko dushwa tandukana. Ariko mbere yuko dutandukana bambwiraga yuko bashobora kuzajya muri Zambia. Atubwo rero n'ayo makuru duheruka, ati nimba baragiye Zambia, nimba yenda baraheze muri Congo, ati gusa ariko amakuru nheruka nuko bambwiraga yuko bazajya Zambia.
None se amakuru yakubwiye bari muri Congo mu kahe gace ka Congo mbere no gutekereza kujya muri Zambia, bari hehe muri Congo?
Bari mu nkambi ya Panzi.
Panzi ni hafi ya Bukavu aho ngaho. hanyuma niho bavuye bajya muri Congo nta handi baganiye intambara yateye bari muri Panzi cyangwa se bari he
bari muri Panzi bano mu nkambi ya Nyangezi niyo bayibayemo birangirira aho nyine ubwo gusa icyo ntibuka neza nuko nimba barabanje muri Panzi cyangwa nimba barabanje muri Nyangezi ariko izo nkambi zombi ngo bazibayemo
dukomeze ariko dusubira inyuma gato kugira ngo byumvikane neza abo basowanyu ushakisha amazina yabo nayahe
hari uwo bita Rwarinda Herbert
yego
hakaba n'uwo bita Rwabizi Jean de Dieu
bahungira muri Congo muri 1994 bari abagabo bari abasore bari ngaragu banganaga iki
Rwarinda yari umugabo yari afite umudamu bamwitaga Mukansanga
yego
ubwo bahunze bafite umwana wari yari uruhinja ntabwo nange nari muto ariko nta izina ry'umwana ryo simbyibuka naho Rwabizi we yari umusore ariko yari umusirikari mu ngabo z'u Rwanda nyine zo hambere
yego
ubwo baragenda gusa bageze muri Congo igisirikari ntiyagisubiye ngo ntabwo yagisubiyemo babanaga mu nkambi ubwo rero kaina na aina mushikari we masenge nabwo yambwiraga yuko Rwabizi n'ubundi wo nta mugore yari bwashaka
agaruka mu Rwanda yagarutse muri 1997 yakubwira yuko barumuna ba papa wawe abasize muri Congo ariko ko bafite umugambi wo kureba ikindi gihugu bajyamo icyo gihagaruka yagarutse kubera ko inkambi bari bajishenye inkambi bazisenya hari icyo yakubwiye aho bari baherereye icyo gihe bari baragiye se cyangwa se bagiye muri icyo kivunge kubera igihunga kubera ko inkambi zisenywe
nuko inkambi zari zishenywe nicyo cyatumye nyine bahita batataniza ngombwa ko we agaruka ubwo bapakira mu ndege ngo barabazana abandi bo bakomeza iy'amashyamba gutyo
none nta kandi gakuru wamenye kuva icyo gihe uretse ayo makuru wabwiwe na Special za Mukakimenyi nta yandi makuru wamenye yabo mbese baba barageze muri Zambia koko baba se baranyuze mu kindi gihugu amakuru wagiye wumva agusumira wa mugani w'abavandimwe bacu amakuru wagiye wumva aberekeye na yahe ya nyuma ufite
gusa amakuru ya nyuma ubwo hari mubyara wanjye ari we mukobwa wa Special za Mukakimenyi
yego
ngo yaje guhura n'umugabo hano hafi n'ikigo nyine hano ku Ruyenzi ahura n'umugabo yaramubwira ati fisha ko ndeba wabusa n'abantu bo kwa Karoro ngo Karoro bavugaga isogokuru ari we sawa wabo bagabo
yego
ndaramubwira ati rero ati ndo umwuzukuru wawe ati none se ati ni umwana w'Umukakimenyi ati mwavanye muri Congo ati rero nuko nihuta atari ko nuko nyine uwo utanzi atari ko banyokorume ndabazi twari tunari kumwe
yego
none ibyo umwana w'umukobwa nyine nta no kubyita avuye no ku ishuri yamwita baramureba mbese ubwo ngubwo nyine ntiyamubwira nyine ntiyamubwira ati tuba mu iki gihugu gusa aramubwira ati naje kureba bene wacu bari mu Rwanda ariko ninsubirayo nzababwira yuko Batamuriza ariho na Mukakimenyi ariho ati ubwo ngubwo nimbona akanya nzaza nze mbarere mbabwire ibya basaza babo ntakabona kandi ubwo gusa nzababwira ko bafite ikibazo bibiri bakiriho umwana tumubaje se yari uwo mugabo yasaga ate se nta nimero ya telefone wamwatse umwana w'umukobwa nyine ati ati ntabyo namwatse nabonaga ajya ari umugabo ntazi bisanzwe ngo yaje gusura bene wabo ngo arabona mu Rwanda ngo nyine ngataha aba nyine ngo yisubiraho yarari rero nyine ubwo tubitwara gutyo turarekera ubwo nibwo navuze ni rero reka ntangire ndangishe kera numve ndako ari cyo byatanga nibwo narangishaga mu kwa kabiri tangazo riracaho nategereza mbona ibaye ngombwa ko murifunga nyine ndavuga ntubwo reka ndekere ndategereze ndi ikindi gihe
yibaryumva yenda bazamamagara niba kamamagara kandi ubwo bazaba takiriho cyangwa se yenda sinzi yenda shaka kuba yenda batumva nenda yenda batara yenda batakunda kumva radiyo ijwi rya Amerika nta wamenya bitewe n'akazi umuntu aba arimo ubwo nyine mbitwara uko ndavuga nti nta kundi reka ndekere gusanza gutekereza wewe kuzunona kuzongera nka kwandikira kuri nimero kuko hari nimero y'uvuga ku gasaro kavuze y'uvuga iyo utangira ikiganiro n'igisoza
yego
ariko mbona biri ngombwa ko ari kuyikoresha kuri WhatsApp
yego
ubwo telefone yanjye birapfuye maze gupanda ndabireka nyine ubwo itara nabyihorera gutyo ubwo umugabo ndubatse ubwo urumva umuntu ahita ajya mu bindi n'ibindi gutyo
birumvikana ubu noneho nakwihamagariye kugira ngo tuganire kandi urakoze kumpa amakuru menshi ku ribaso wanyu ndavuga Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert amakuru ahawe cyane cyane na mushiki wabo ajiwe tante wawe mu Kakimini Specials akubwira ko basize muri Congo kandi bari bafite mugambi wo kujya muri Zambia niba batwumva muri kano kanya cyangwa se n'undi wabamenye n'umugabo waje akamenya sogokuru wawe akamenya ko bari kumwe niba bumva ikintu kiganira agasaro kaburaga muri kano kanya bari muri Zambia baratwumva no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika baratwumva cyane dufite miliyoni z'abantu bakurikira ijwi ry'Amerika niba bakumva muri kano kanya abo basowanyu Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert niki ushaka kubabwira ufite ku mutima umaze igihe ushaka kubabwira kuva wahunga kuvuye muri Tanzania ari umwana ariko uravuga uti ndashaka ba data wacu baherereye ngaho rero bandikire yabaruwa y'urukundo ufite umunota umwe
gusa ndabakumbuye mbaherekana ndi umwana muto cyane gusa mbabonye byanshimisha niyo twanavugana yenda bitewe na nuko abayeho nabyo byanshimisha nkabwira n'abashikize ko rwose ko na bakeneye kumenya amakuru yabo gusa ko bakiriho kuko bafite agahinda kumva ngo abana tuvukana nkaba ariko dusigaye twenyine turi abakobwa gusa babiri abasaza bacu bose nta n'umwe tuzi amakuru amwe barapfuye barabizi ko bapfuye nka papa yarapfuye abandi basaza babo bandi bavukana kuri nyina bose nta n'umwe uriho usigenda abo babiri turangishe tutazi nimba barapfuye ariko bamenye ko bariho bakwishima rwose yewe byaba birenze ukwemera nana navuga nti gusa namwe izabaho umugisha kuba akazi mukora kuko naratumwe n'Imana kandi mugomba gusohoza ubutumwa
ngaho rero umuhinde ndagukomeje janvier kwifuje kugira amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
nakire bangugira ke Lucia ushaka kumenya irengero ry'umugabo we wamurengeye Pascal baburaniye muri Congo iwarikare ahitwa igatambira amakuru aheruka kumva nuko uyu mugabo we yaba yaravuye muri Congo yerekeza muri Uganda bangugira ke Lucia atuye mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kagano
harimo umusaza wanjye ariko nzakwaye Imana nabonye nawe muri bita ishanje muri Congo
ni musaza wawe ushakisha cyangwa se urashaka umugabo wawe
hari musaza wanjye wo ari nawe umugabo wawe kandi gatambira muri Warikare hari na mwisegereza wanjye witwaga Bonaventure Barinzi nawe natwabarira ngo ishanje akubwiriza ati yafariye yo za Marawi abandi akatwiraho ko kwa Brazzaville ako nta makuru afatika nyine yemo abaje ashatubira ku kijiji cya Amerika ngo bashakishirize
none se ndumva rero ufite abantu batatu ushakisha harimo umugabo wawe harimo murumuna mugabo wawe harimo
umwisengereza wanjye harimo umusaza wanjye n'umugabo wanjye
aha urumva rero n'abantu batatu ushaka reka duhere ku mwisengereza wawe umwatandukanye ishanje
twatandukanye ishanje
byagenze gute kugira ngo mutandukane mwarimo muhunga mwirukanka inkambi bazishenye mwatandukanye
twatandukanye mu basasi n'ibwo amakambe bari bakuyasandaza bari gukira abantu bamwe banga gutaha hanyuma tukikaza umusazi gutyo no twaburaniye abo bose no twaburaniye
mwisengeneza wawe yitwa nde
yitwa Bonaventure Barinzi
naho musaza wawe rero we byagenze gute nawe mwari kumwe aho ngahishanje
nawe twari kumwe aho ngahishanje
mwese rurakubita muratatana muraburana
rurakubita turatatana turaburana umugabo wanjye wese akabashe kugirana muri Walikale ufite igatambira
Walikale wese yitwaga nde
yitwa Uwamurenge Pascal
none se aba bose uko ari batatu nta gakuru kabo uzi
nta makuru yabo na makeya afite gusa batubwira muko uwo nguwo nzakorayo Imana musaza wanjye n'uwo mutware wanjye Uwamurenge Pascal ngo bashobora kuba bari ababonye muri Kongo Brazzaville ariko mwisengeneza wanjye Bonaventure Barinzi we ngo bamubonye muri Malawi ariko nta makuru nta nkuru niba mwifatika nimbaga nta makuru afatika dufite kuri abo bantu
iyo byose Bonaventure Barinzi niba ari muri Malawi Malawi ni ahantu hari abanyarwanda benshi kandi radio y'Ijwi rya Amerika irahumvikanira cyane ntabwo hazabura umuntu umwe uzamumenya cyangwa nawe akiyumva akavuga ati ndi hano niba kandi umutware wawe kumuvuga Pascal wamurengeye ari muri Congo Brazzaville naho haba ikintede hafi ya Brazzaville aho ngaho cyangwa se majyaruguru no mu burasirazuba no mu burengerazuba bwa Kongo hari inkambi zose z'abanyarwanda hose abanyarwanda baba bumva ijwi rya Amerika ku buryo bazatubwira ni baramukamye yuko uwamurengeye Pascal yahageze mwisengereza bawe we nta gakuru ke mwatandukanisha nje nta uza hari ubwo ni ugutegereza ko nawe
yakuye ariko ababyeyi bewe nduracyariho barahari ubwo umusaza wanjye se na mwamukazi wanjye baraho barahari mu Rwanda inyamasheke rwose bariho barahari aramutse rwose abonetse mwaza mu muzaka miryango wese umuryango wose bose barahari
iyo ni inkuru nziza none rero nimba bakumva muri kando kanya niki ushaka kubabwira birumvikanira bashakisha ariko babwira akantu kakuri ku mutima ku muvandimwe umaze imyaka ingana gutyo
20 ngaho bashaka
nuko
baza rwose tukubaka mu Rwanda n'amahoro kandi turabakumbuye cyane nibaze peri babaye bayimva rwose bataha bakaza
yego rusya ba ngukira ke rero ndagushimye cyane kuba uje muri kintu kiganiro agasoro kabura gakuri iki cyumweru ngaho komeza gutegereze wize kuzabona bawe mwaburaniye ishanje na Walikale muri Kongo
yego
ugira amahoro y'Imana
Imana aho mugisha murakoze
agasaro Kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00120273640 nongere nyisubiremo 00120273640 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Gana, please, we got America. I got side of-